Aïe, 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 Njanyirira sirina kumujuza Yaziba matute ya uliriza ngambo zawe Nga sirina yate kinuso malusu kwe ya kumiranga Sabato ya galaba kuweto chakati sente weli
By the way
Kwe ya liwa kuluange wena rita wana
By the way
Metusula nitusiwa ngomulu njiwoli
By the way
Maziga, by the way,
Netu
sule njalo mumide kare, mungu mide kare, netulia maru mungu mide kare, mungu mide kare, kati sabacholia, sabachonywa, tota nawe sabacholia, kati sente weli, sabacholia, baby sabachonywa, tota nawe sabachonywa, sente weli, sabacholia galaba kuweto chaka Sabachonywa, tota nawe sabacholia, kati sente weli Sabacholia, baby sabachonywa, tota nawe sabachonywa, sente weli Kati sabacholia, sabachonywa, tota nawe sabacholia, kati sente weli Sabacholia, baby sabachonywa, tota nawe sabachonywa, sente weli
By the way